wamejaribu wengi,
pengine siwezi kusema,
tena wakafanya mengi
bila mafanikio kuona.
Wamejaribu wengi,
pengine siwezi kusema,
wakafanya mengi
bila mafanikio kuona.
Najiuliza daily,
kwangu mziki bado kazi interchief. Niwalishe na wazazi before we leave, yani before we go. Niwe kastaf nani na bangalow, wanijue nje ndani na mabishow. Wanasema weze kani sina dough, kila nachofanya mbele yangu kuna barrier. Nasimama wana kaju wana karia, natembea kwa miguu sina baria. Sipotoka mwaka huu punta jilalia. Town bila wina kuna sheria, jamaa utasukua visikino kama mimi.
Wamejaribu wengi,
pengine siwezi kusema,
tena wakafanya mengi
bila mafanikio kuona.
Wamejaribu wengi,
pengine siwezi kusema,
wakafanya mengi
bila mafanikio kuona.
Najiuliza daily,
ni kazi na pose na bado sina. Nachofanya kwangu kazi kwa bidii na kazi sana. Walisha fanya vingi wakapata na shilingi, na waza nikitwa dingi watoto wataishi vipi siku nikikata ringo. Shajaribu kunishusha tamaa kunikatisha hili game. My story hautofika sehemu, hautofika popote. Levo za Dangote nikianguka, nachoomba hata basi mniokote. Tuende sote popote kokote. Bado na haso na vuja na jasho, nisijione special. Nikipata leo huenda nitakosa kesho. Cause we are born to fight, we are born to hustle. Kweli hakuna green light, kila same ni mateso. Sipo juu alipo juu ni masefu enai, kwenye tuzo misify sinai. Wanawasha, washa, washa vibatari. Haya maisha, maisha, maisha ni hatari. Wanampasha, pasha, pasha na habari jo. Body Joe.